Yeah man, you know the thing. Oh then.
Katenge lo, walenzi golanga. Lefuna jamo kala niwe, lefuna jamo kala niwe, baby.
Nice girl, wise in mentality. Cause on kilo tesa nkwiyo. Just be part of me and see a bange sawa sawa. Studying got anatomy here. Cause you be angel from my bed. Girl, you finna use me need ya. Jai my praise, everything is great. To have you carrying on me life is such a blessing. And all you do for me is so amazing. Satisfaction that me get from you. Galantike you keep on smiling. Kwa kulenga na tenga ntawi. Weni washi Afrika.
Walenti volanga. Nifuna jamu kala niwe. Nifuna jamu kala niwe. Baliwe yo. Kufata munga gosa yo. Nifuna jamu kala niwe.
To love a person in this nation, you know, get no time, no. Tima wano kumba iwe na kutaima. Me want to see you from morning to sunset. Nilije na bonchito ola zilije dane, yeah. You want me where I'm made to be. Just give me your love, I'll be show you to me friends. Your face yeah, is like an angel. Now me need your attention.
Walenti volanga. Nifuna jamu kala niwe. Nifuna jamu kala niwe. Baliwe yo. Kupata munga gosa yo. Nifuna jamu kala niwe. Nifuna jamu kala niwe. Baby. Every day, every time I miss you pandi. Uliweka wapa mtima pandi. Ejite mwiko chove. Echawa na wambio. Kala lua baby. Uli wanzi munga. Ndatinga elo. Uwale mti volanga. Nifuna jamu kala niwe. Nifuna jamu kala niwe. Baliwe yo, kupata munga gosa yo. Nifuna jamu kala niwe yo. Nifuna jamu kala niwe, baby.
Asafu pera poe. Nifuna kala niwe. Fopera poe.
Nifuna jamu kala niwe. Nifuna jamu kala niwe. Baliwe yo. Kupata munga gosa yo. Nifuna jamu kala niwe. Nifuna jamu kala niwe. Baby.